100. I give it 100. Niko mitaa popote nilipo, I give it 100. Washa nipa majina sana, I give it 100. Silete mchezo, kuna likizo, give it 100. Yeah, sit tight, mina rap up. His style ni ya hip hop. Sit back, mina keep up. Kila time mina jipa hope. Walai sito give up. Nimbali nimetoka, nisharuka tama joka. Afrika di Europa, niyo mana wanogopa. Wanasema na miliki chopa, adahabu kokota.
Me and my nigga we hustle,
hustle.
Me and my nigga we hustle,
yeah.
Me and my nigga we hustle,
yeah.
Me and my nigga we hustle.
Wanafuza wanachoka, hii game sio kupa. Nakumbuka liko toka, na step kwa dirika. Na hii life itajipa, kwa ni jasho la mwagika. Nikiwa M na hii rifle, nikiwa drop na fulfill. Eh? Yeah, I give it 100. I give it 100. Niko mitaa popote nilipo, I give it 100. Washa nipa majina sana, I give it 100. Silete mchezo, kuna likizo, give it 100.
Wanasema ni majuu sana, wanasema ni makukana. Mungu wangu ni waho sana, niko nayo siku na mchana.
Hata kisema siogopi, choro na choro sireki. Wanandandia kwa kiki, hao marafiki wanafiki. Wanaupenda kuni discuss na problem pass. Nikisonga mbele, wanasonga rivers. Wako mediocre, niko diverse. Niko mos, right on course. With the big boys, with the big tools. Already walking in track kwa GPS. Nilikuwa nisha weka legacy. Son of Mkongo Amosi. Na sisi nda abonya wenye. Na bandu mapobi kwenye. Domu ndua adilonyi, neka maranu. Na posho ni red mzinyi.
Me and my nigga we hustle,
hustle.
Me and my nigga we hustle,
yeah.
Me and my nigga we hustle,
yeah.
Me and my nigga we hustle.
Rah! I give it 100. I give it 100. Niko mitaa popote nilipo, I give it 100. Washa nipa majina sana, I give it 100. Silete mchezo, kuna likizo, give it 100.